واشنطن لانتا افكا سوماليغا ايدا عدد VOA واد كان يغي ستان موجدا ها قاقابان ايه هيراك افهم يدا ايه مغالوين كقار عالم كوردن وحد نغالا سعوتان بوغين VOASomali.com صباح منكسن ديجي ستال دمانتين بميلك استو اجوكتان واروه نمي اسنين هلبي لباتنك بيشو مارح سنة كالبادة كوني يكوي لباتنك ساعد افريكا دو باري والحدي يباركي اروه نمي واشيطونا وكوي توبنكي يباركي حبي نمو اذا عدا ساكي عالم كوي حايدين سو جيدين يسهر عيد لنور يانيقو افلسطين احمد ايمان
waa noo sardis karsinti tinoolshadu waxay isla shirka ku soo dafurtay ee mashruuc capacity building ah oo haweenka lagu sameyn doono xirfad xirfadahaas oo ICT ga la xiriira mashruuca waxa ka faa'iideysan doona wax weyn 60 hablood oo kamid ah hablaha u shaqeeya dawladda iyo hablaha kale xiseenaya ee maxay heeday barashada ICT ga
gabdhaha oo lagu dhiirigelinayo barashada xirfadaha tiknoolajiyada iyo adeegsigooda warbixinayaan mid kaga hayna qodobada kale ee aadna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shirka la filay in madaxda Soomaalida isugu yimaadaan Muqdisho saaka iyo waxa laga filan karo weerar lagu qaaday saldhig xutiinta Yemen ay ku leeyihiin dadad waaweyn oo ka dhacay dalka Australia qasaarana geystay ciyaaraha iyo qodobada kale marka hore sawirkii caalamka waxaan noo haysa sahar ciidlano hay'adda qaramada midoobay cuntada uu qaabilsanay WFP ayaa sheegtay in bisha June soo socota ay jari doonaan raashinka ay siiyaan in ka badan 500,000 oo qof oo danyar oo ku nool gudaha Soomaaliya waxay WFP talaabadaasi ku sababaysay lacagti ay kaalmada ay gaarsiin lahaayeen dadka u baahan aanay haatan gacanta ku haynin waxa kale oo ay WFP sheegtay in bishii hore ay joojiyeen qayb ka mid ah raashinka ay siin jireen 1.3 million oo qof oo baahan oo ku sugan gudaha Soomaaliya raashin dadka saboolka la siin karo inta ka horeysa bisha June ayay WFP haatan rartay waxaana la sheegay in ay walaac ka muujinayaan talaabada xigta marka la gaaro bisha June qaramada midoobay ayaa sheegtay in ku dhawaad 6 million oo qof oo Soomaaliya oo noqonaysa ku dhawaad kala baad tirada dadka dalka gudihiisa ku nool ay u baahan yihiin gargaar bini'aadaminimo balse ku dhawaad 1 million iyo bar qof ay haatan u baahan yihiin kaalmo degdeg ah oo lala gaaro xaaladooduna ay tahay mid jilicsan diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa duqeyn u geystay xiriyaha military oo la sheegay in ay leeyihiin qaar ka mid ah maleeshiyaadka dalka Syria ka dagaalama. Gantaalahaasi ayaa la sheegay in ay ku dhaceen xiriyaha oo ku dhow xadka ay wadaagaan Syria iyo Turkigu. Sidoo kale madaafiic la aaminsan yahay in ay soo rideen military-ga Syria ayay ku dhinteen 7 qof oo rayida 14 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Ila wareediyada deegaanka weerarku ka dhacay ku dhow ayaa sheegay in duqeymaha diyaaradaha Ruushku geysteen ay ku dhaceen meel aan ka fogeyn xiriyaha ka ayaal oo dad badan hooy u ah oo ku taala xuduudka Syria iyo Turkiga weerar kale oo loo adeegsaday gaas ayaa iyagana lagu soo warramayaa inay ka dhaceen magaalada Sirmada ee gobolka Idlib ee dalka Syria balse ma jiraan ilo madax banaan oo xaqiijinaya mahadsanid sahra oo warkii caalamka la socodsiinaysay
aynu ku bilownay saako oo isniina abaar 9ka subaxnimo ayaa la filayaa in kulamo hor dhaca ay yeeshaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho sida lagu sheegay jadwalka kulan ay warbaahintu heshay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo haysa
kulankan ayaa waxa labadii cishe ugu dambeeyay saameeyay isbeddelka dhinaca amniga oo ay dawladdu ku sameeyneysay ciidamadii jooga garoonka Muqdisho oo ahayn daabka uu kulankani ka dhacayo arrintani waxay walaac gelisay madaxda maamul goboleedyada qaarkood oo sheegay in arrintani tahay daandaansi ay dawladdu doonayso in ay awood muujin ku sameeyso ciidamada la sheegay in amniga goobta kulanku ka dhacayo ay daraaseenayaan lana doonayo inay hor dhac u noqdaan amniga madaxda dawladda ee kulankaasi ka qayb galaya ayaa dareen geliyay madaxda maamul goboleedyada qaar oo arkay inay tahay bilowga fowdo balse waxaa markii dambe arrintan soo farageliyay beesha caalamka gaar ahaan wakiilka hoggaamiyaha midowga Afrika Ambassador Francisco Madeira oo qoraal soo saaray ku sheegay in uu madaxda Soomaalida kala hadlay amniga goobta shirka qoraalkaasi ayaa lagu sheegay in uu ambassador Madeira la kulmay madaxweynayaashii hore Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Goodlaw ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre iyo hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidoo kale waxa uu ambassador Madeira qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen qoraalkaasi ayaa lagu sheegay in ambassador Madeira uu kala hadlay arrimo la xiriira ammaanka xerada Amisom iyo guud ahaan amniga iyo ka qaybgalayaasha shirka la qorsheynayo inay hoggaamiyaasha Soomaalida isugu yimaadaan Saaka. Ambassador Madeira ayaa sheegay in farsamada shirka iyo ammaanka kulankaasi oo ka dhici doona gudaha dhismaha aeroportka la dhammaystiray, isla markaana howlgalka Amisom uu damaanad qaadi doono ammaanka kor inta uu socdo iyo kadib kulankaba. Ambassador Madeira ayaa qoraalkaasi ku sheegay inuu doonayo inuu dhammaan hoggaamiyaasha Soomaalida, shacabka iyo saamilayda kalaba uu sheego in Amisom oo kaashanaysa saaxiibadeeda beesha caalamka ay diyaariyeen dhammaanba tallaabooyinka muhiimka u ah xaqiijinta in kulankaasi uu ka dhaco goob ammaana oo nabadeed, taasoo dhammaan qaybaha ka qaybgalaya ay amni ku dareemi karaan. Ambassador Madeira waxa uu yiri waxaan si laab furan u soo dhaweynayaa hoggaamiyaasha Soomaalida oo Muqdisho isugu yimid iskuna raacaya in ay qabtaan kulankan muhiimka ah si loo xaliyo arrimaha taagan una dhacdo doorasho xor ah. Dhinaca kale, safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa barteeda Twitter-ka soo dhigtay shalay in dadka Soomaaliyeed ay doonayaan doorasho waqtigan la joogo, waxaana ay hoggaamiyaasha maamulada dalka loogu sheegay in ay Muqdisho joogaan ilaa heshiis la gaaro. Kulanka Saaka la filayo in uu qabsoomo ayaa waxaa sidoo kale ka qaybgeli doona hoggaamiyaal ka baxsan madaxdii hore uga qaybgeli jirtay ee maamulada dalka iyo dowladda federaalka, waxaana ajendaha shirka ka muuqda hoggaamiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi, madaxna u ah madal ay ku midaysan yihiin musharaxiinta iyo madaxweynayaashii hore iyo maamulada dalka qaarkood. Sidoo kale waxaa ka qaybgeli doona madaxweynayaashii hore. Hoggaamiyaasha qaar aynu la hadalnay ayaa durba rajo xumo ka muujiyay shirka Saaka la filayo. Shakiga is-aaminid la'aanta iyo awood muujinta dhinacyada ayaana sare u qaadaysa walwalka laga qabo in madaxda Soomaalida ay heshiiska gaari waayaan doorashada Soomaaliya. Wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay James Swan ayaa toddobaadkii hore u sheegay VOA-da in uusan jirin waqti dambe oo ay madaxda Soomaalida dhumin karaan lana joogo xilli ama xal la gaaro ama la fashilmo. Dadka Soomaaliyeed waxay isha si gaar ah ugu hayaan kulanka la filayo Saaka inuu ka furmo magaalada Muqdisho, waxaanay ka wardhowrayaan heshiiska ay muranka doorashooyinka ka gaaraan madaxdooda. Waxa ay noqonaysaa markii ugu horreysay ee madaxda Soomaalida ay u baahdaan in ay ku wada hadlaan meel ka baxsan goobaha ay ka taliyaan muddo 10 sano ku dhow.
Mahadsanid Falastiin oo warbixintaasi nala socodsiinaysay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa VOA Washington. Isticmaalka iyo ka faa'iideysiga tiknoolajiyada casriga ah ayaa sanadahan dambe faa'iido weyn ku soo kordhisay isku xirka dunida, gaar ahaan howlaha ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo xiriirka bulshada. Soomaalida oo waayahan dambe si aad u isticmaasha internetka ayaa la sheegayaa in aanay badane ka faa'iideysan adeegyada kale ee horumarka tiknoolajiyadu uu sahlay, balse waqti badan uu kaga baxo qaybta internetka ee xiriirka bulshada. Magaalada Hargeysa ayaa dhawaan lagu qabtay kulamo lagu dhiirigelinayo dumarka sida ay uga faa'iideysan lahaayeen adeegsiga isgaarsiinta casriga ah si ay horumar uga gaaraan shaqooyinkooda, ganacsigoodana ay ugu suura gasho suuqyo horle in ay ku helaan, iyo waxbarashada sare oo ay hanaan maqal iyo muuqaal ah ay ku baran karaan. Sahre Cidla Nur ayaa warbixin arintan ku saabsan inoo haysa.
Iyadoo ay si guud hablaha Soomaalida ugu yar yihiin goobaha waxbarashada marka la barbar dhigo tirada wiilasha ee dugsiyada wax ka barata, haddana qaybaha ay haweenku ku sii yar yihiin waxaa ka mid ah ku shaqaynta tiknoolajiyada, cilad bixinta kombiyuutarada, iyo ganacsiga onlineka ah si ay u horumariyaan shaqooyinkooda. Dhowaan ayaa magaalada Hargeysa lagu qabtay shir 2 maalmood socday oo lagu daraaseynayay caqabadaha haweenka ka hortaagan adeegsiga tiknoolajiyada iyo sida ay horumariga samayn lahaayeen. Aamina Xuseen Maxamuud oo agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland ayaa ka warramaysa doorka haweenka ee ka faa'iideysiga tiknoolajiyada iyo caqabadaha loo baahan yahay inay ka gudbaan.
In caqabadaha ugu waaweyn aan xusi karo waxaa ka mid ah runtii haweenku inta badan kuma baraarugsana muhiimadda ay tiknoolajigu u leedahay horumarka caqabadaha kale ee ka haysta haweenka iyagana waxaa kamid ah barashada ICT-ga ama aqoonta la xidhiidha technology-ga oo aanay haweenku aad ugu badnayn. Haddaad eegtid jaamacadaha dalka, ardayda kasoo baxda aqoonta ICT-ga, haday tahay information technology-ga ama software-ka iyo aqoonta kale fara badan ee ICT-ga technology-ga la xidhiidha, runtii inamada ayaa ku badan, haweenku aad bay ugu yaryihiin.
Waan gartay Aamina, dhowaan shirki aad qabateen eed ugu talagasheen haweenka iyo ka faa'iidaysiga tiknoolojiyadda casriga, maxaa ka soo baxay eed nala wadaagi kartaa?
Walaalo Saare, waxaan ka xusi karaa qodobadii kasoo baxay shirkaas. In kor loo qaado aqoonta ICT-ga ee haweenka, waxaa kasoo baxday in tababaro ICT ah la siiyo haweenka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhowaan wasaaradda Iskaashiga Tiknoolojiyadda waxay daahfurtay mashruuc capacity building ah oo haweenka loogu sameyn doono xirfadahaas oo ICT-ga la xidhiidha. Mashruuca waxaa ka faa'iideysan doona waxaweyn 60 hablood. Waxaa kaloo kasoo baxay in manhajka waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu daro koorasyo la xidhiidha ICT-ga si hablihii marka ay yaryar yihiin dugsiyada dhexe ama sekondariyada marayaan looga soo dhiso basic ICT-ga. Waxaan kaloo hadda gacanta ku haynaa dhowaan daahfuri doonaa xarunta hal abuurka technology-ga.
Aamina, sidaynu la soconno, inkastoo xawaaraha ay ku socoto horumarka technology-yada iyo adeegsiga internet-ku uu yahay mid dunida wax badan ku soo kordhiyay, haddana waxaa baal socota khatar badan oo halis ku ah bulshada oo dambiyada internet-ka lagu galay ay ka mid yihiin, maadaama dad badan ku tababaraysaan adeegsiga internet-ka iyo technology-yada casriga ah. Khatartii sidee uga gaashaama lahaayeen? Maxay idinka meel yaalla?
Walaal, waa run sidaynu wada ognahay, maanta ilaalinta xogta waxay ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee ammaanka qaranka ee dowladda iyo dadweynahaba. Wasaaraddu waxay samaysay siyaasadda ICT-ga oo ay badqabka xogtu qayb ka yahay. Waxaa kaloo wasaaraddu ay hadda gacanta ku haysaa xeerkii ama sharcigii Cyber Security Act oo isaguna gabagabo ku dhow.
Geesta kale, wiilasha dhalinyarada ah ayaa haatan u muuqda kuwa si weyn uga faa'iideysanaya adeegsiga tiknoolojiyadda casriga ah iyo internetka. Mustafa Aadan Muuse waa madaxa shirkad qaabilsan tababarada, la talinta iyo fulinta adeegyada dadweynaha oo lagu magacaabo Wadaag. Mustafa wuxuu iiga waramay sida ay tiknoolojiyadda casriga ahi ugu sahashay inay shaqooyinkooda ka fuliyaan magaalooyin badan oo ku yaala geeska Afrika.
Shirkad la talineed oo Hargeysa ka dhisan, haddana waxaanu laama ka bilownay sida Itoobiya, Soomaaliya iyo Jabuuti. Wadaag waxay xoogga saartaa tababarada, dejinta qorshayaasha iyo howlaha kale la xidhiidha isfaham ka dhex dhaca qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada iyo macaamiisha, dowladda iyo shacab, hay-adaha ama NGO-yada iyo dadka faa'iida mashaariicda ay wadaan, iyadoo oo sida ugu habboon lagu faa'iideysanayo urbaynta casriga si loo abuuro fariin togan oo saameyn leh, iyada oo laga taxadirayo fariimaha khatar gelin kara mustaqbalka qofka, hay-adda ama shirkadda iyo bulshadaba.
Shirkadda bixinta adeegyada ee Wadaag waxay dhowaanahan ku hawlanayd tababarka musharaxiinta u tartamaya doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Somaliland si iyaga ololahooda u adeegsanaya internetka ay uga fogaan karaan khatar iyaga iyo bulshada soo wajahda.
Tababarkaas waxaan u qabanay qaybo kamid a musharaxiinta. Waxyaabaan ku tababarayna waxaa kamid ah sida looga faa'iideysto muxuu ahaaye aaladan social media oo hadda saameyn weyn leh, sidii looga taxadiri lahaa fariimaha bulshada ku abuuri kara kala qaybinta, iyo sidoo kale sidii looga taxadiri lahaa fariimaha iyaga laftigooda maadaama dad codka doonayaan dhaawac ku keeni kara.
Khubarada ku xeel dheer samaynta iyo ku shaqaynta tiknoolojiyadda casriga ah ayaa aaminsan in qaybta ugu badan ee ay Soomaalidu aada u isticmaashaa ay tahay qaybta xiriirka dadweynaha, gaar ahaan nabraha bulshada, balse ay jiraan siyaabo badan oo ay uga faa'iideysan karaan si kor loogu qaado dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka iyo horumarka bulshada.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay, nalana socodsiinaysay.
Maalmahanba waxaa taagna xiisado cusub oo ka dhashay weerara ay kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ka dagaalamaa ku qaadeen bartilmaameedyo ku yaala dalka Sacuudi Arabiya. Weerarada arrintaasi lagaga jawaabayo ayaa lagu qaaday saldhigyo la sheegay inay xuutiyiintu ku leeyihiin dalka Yemen, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Ciidamada dowladda Yemen iyo isbahaysiga taageera xukuumadda dalkaasi ayaa sheegtay guulo waaweyn oo ay kasoo hooyeen dirirta ugu dambeysay ee dhexmartay ciidamadooda iyo maleeshiyada shiicada xuutiyiinta ee dalka Yemen. Isbahaysiga taageera dowladda Yemen ayaa baahiyay muuqaalo muujinaya diyaaradaha dagaalka oo bartilmaameedsanaya saldhigyo muhiim ah oo ay leeyihiin maleeshiyada xuutiyiinta, kuwaas oo geystay burbur xoogan. Sidoo kale isbahaysiga sunniga ee garabka siiya dowladda taagta daran ee Yemen ayaa baahiyay muuqaalo muujinaya diyaaradaha bilaaduuliyaha oo burburinaya saldhigyo xuutiyiinta ay ku leeyihiin godad qarsoodi ah oo ku yaala magaalada Sancaa. Isbahaysiga dowladaha sunniga ee taageera dowladda Yemen waxay gabi ahaanba ay burburiyeen nidaamka difaaca ee xuutiyiinta ay ku leeyihiin gobolka Ma'riba, ayaa lagu yiri warka uu baahiyay isbahaysiga ay hoggaaminayso boqortooyada Sacuudi Arabiya. Dhinaca kale, ciidamada dowladda Yemen ayaa sheegay in ay ka xoreeyeen maleeshiyada xuutiyiinta dhowr fariisimo oo ay ku leeyihiin gobolka Ma'riba kadib markii ay fuliyeen weeraro iyo duqeymo dhowr ah oo ka dhanah kooxda xuutiyiinta. Wakaaladda wararka ee dalka Yemen ayaa xaqiijisay ciidamada dowladda Yemen oo kaashanaya maleeshiyaadka wax iska caabinta sunniga in ay weeraro ku qaadeen fariisimo dhowr ah oo ku yaala gobolka Ma'riba, kuwaas oo geystay khasaaro baahsan. Ciidamada dowladda iyo maleeshiyada muqaawamada waxay gabi ahaanba ay la wareegeen aagag cusub oo hore ay u joogeen maleeshiyada xuutiyiinta ee taageerada ka hela dowladda Iran, ayaa lagu yiri warka ay baahisay wakaaladda wararka ee dalka Yemen. Warbaahinta dalka Yemen ayaa sheegtay ciidamada dowladda oo kaashanaya isbahaysiga ay hoggaaminayso Sacuudi Arabiya in ay u suurta gashay burburinta 12 gawaarida gaashaaman oo ay lahaayeen maleeshiyada xuutiyiinta. Saraakiisha isbahaysiga sunniga iyo ciidamada Yemen ayaa xaqiijiyay in ay weerarada ay fuliyeen ay kula wareegeen deegaanada cusub in ay ahaayeen kuwa waafaqsan qaanuunka caalamiga si aan waxyeelo loo gaarsiin dadka rayidka ahi. Laakiin dhinaca kale, saraakiisha kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa sheegay in dirirta xoogan ay ka dhacday aagag dhowr ah oo ku yaala gobolka Ma'riba iyo magaalada caasimada ah ee Sancaa. Warka lagu baahiyay warbaahinta taageersan kooxda shiicada xuutiyiinta ayaa lagu sheegay in ay iska caabiyeen weeraro iyo duqeymo kaga yimid dhinaca ciidamada dowladda Yemen iyo isbahaysiga sunniga. Saraakiisha u hadashay xuutiyiinta ma aysan sheegin khasaaraha ka dhashay duqeymaha iyo weerarada kaga yimid dhinaca ciidamada ay iska soo horjeedaan. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor maleeshiyada shiicada weeraro iyo duqeymo ayaa kuwaasoo saameyn weyn ku yeeshay xarumaha shidaalka ee waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halkani waa VOA Washington. Roobab lixadle oo ka da'ayay magaalada ugu weyn dalka Australia ee Sydney ayaa sababay daadad waaweyn oo geystay burbur guryo iyo barakac deegaan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena Ibraahim Cumar Baafo.
Daadadkan waaweyn ee sababay roobab lixadle oo maalmahan ka da'ayay gobolka New South Wales, gaar ahaan magaalada ugu weyn waddankan Australia ee Sydney, ayaa noqday kuwo sii xoogaystay oo qasaarooyin geystay. Haddaba magaalada Sydney waxaa ku nool Soomaali badan oo dhanka galbeed kaga nool magaaladaasi, waxaana ka mid ah daadir xalane oo muddo fog deganaa magaalada Sydney. Waxa aan weydiiyey bal daadadkan waaweyn bilowgoodii hore.
Haddaan kaaga waramo daadadkan ka socdo gobolka New South Wales, qaasatan magaalada ugu weyn dalka Australia ee Sydney, waa daadad aad iyo aad u weyn. Waxa ay ka bilowdeen roobab lixaad leh oo bilowday muddo toddobaad ka hor ah oo maalin walba socday. Roobabkaas oo run ahaantii aad u xooganaa, qaasatan waa jirtaa magaalada gudaheeda guryo dumay, dad badan oo dhibaatooyin soo gaartay waxyaabo yaryar, laakiin meelaha hadda dhibaatooyinka ugu xoogan waa galbeedka magaalada Sydney.
Dadrow, daadadkan dhibaato naf iyo maal ah ma sababeen?
Baafo, alxamdulilaahi ilaa hadda lama sheegin dhimasho ama qof ku dhintay lama sheegin, laakiin run ahaantii guryo aad u fara badan ayaa maaragtay ku burburay. Ilaa 4,000 oo qof ayaa lagu qasbay in ay guryahooda ka barakacaan oo si qasab ah loo barakiciyey. dad kale oo badan waxaa la siiyay warning la siiyay oo la leeyahay kasii baxa xaafadihiina. Meelaha ugu badan oo aadka looga qaxayna waa dhinacan webigan oo layirahdo Hawkesbury River uu maro oo laga cabsanayo inuu soo jabsado, qaarkoodna uuba jabsadayba, guryaha qaar wuuba qaadayba. Alxamdulilah, laakiin ilaa hadda ma jirto dhimasho nafeed, laakiin burbur dhaqaale oo fara badan, hanti guri oo fara badan waa jiraan, dhul fara badan oo macnaa dhibaato fara badan aad uu geysto waa jiraa, laakiin wax dhimasho ah ma jiro.
Daadadka noocan oo kale ah caadi miyay ka tahay gobolka New South Wales, mise waa wax ugub ku ah?
Baafo, runahaanti inta badan waxa uu dhici jiray daadadka noocan oo kale, sida ay sheegayaan dadka ku xeel dheer oo khubarada ku ah, boqolkiisanaba mar ayuu dhici jiray. Laakiin waxaa moodaa hadda in uu macnaa kasoo hormaray. 1961 ayaa u dambeysay daadad noocan ah oo waddanka ka dhaco, marka waa 10 sano exactly ayaa kasoo wareegatay hadda, taasoo ah runahaanti 100 sano meeshii ka filayeen haaf ayuu noqday oo cimiladan isbedelaysay waxyaabahan lala xiriirinayo.
Daadroo Soomaalida halkaasi degan saameyn mu ku yeeshay daadadkan? Sideese Soomaalidu u arkaan daadadkan waaweyn, maadaama aanay joogin xilligii ugu dambeysay oo ahayd 1961?
Soomaali ahaan waxaa da weyn oo Soomaali oo dhibaato noo geysta ma leh, laakiin iskuulladiiyaa la xiray ilaa iyo 160 iskuul oo macnaha ama 170 iskuul oo ku taala magaalada Sydney la xiray, oo aniga xataa ilmahayga iskuulka ay aadayeen qaarkood waaba la xirayba oo irdaha loo laabay daadad iyo biyaha galay.
Australia ayaa xilliyada kuleelaha waxaa ka kaca dabab xoogan oo aad u saameeya dhulal waaweyn. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Cabdiqaadir Samakaab.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah tartamada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan tartamadaasina caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno dalka Ingiriiska, kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa laga ciribtiray koobka FA Cup-ka kadib markii ay guuldarro kala kulmeen kooxda Leicester City oo garoonkooda ay ku booqdeen. Labadan kooxood ayaa isaga horyimid wareegga 8-da ee quarter finalka ee koobka FA Cup-ka, waxaana 3 gool iyo gool ku badisay kooxda Leicester City, iyadoo 3 gool ay u kala dhaliyeen ciyaaryahan Ihanicho oo 2 ka mid ah u dhaliyey iyo Telemann oo goolka kale u dhaliyey. Goolka kaliya ee la timid kooxda Manchester United ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Mason Greenwood. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxay habeenkii xalay ahaa ka badisay kooxda Sheffield United kulan ka tirsan isla wareegga 8-da ee koobka FA Cup-ka. Chelsea ayaa 2 gool iyo waxba kaga badisay kooxda Sheffield United. Goolashana mid ka mid ah waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Ziyech, halka goolka kalena uu si qaldan isaga dhaliyey ciyaaryahan Norwood oo ka tirsan kooxda Sheffield United. Kooxaha Chelsea iyo Leicester City ayaana xalay u gudbay wareegga semifinalka ee koobka FA Cup-ka ee dalka Ingiriiska. Sidoo kale, dalka Ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa laga ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka Premier League, iyadoo kooxda Arsenal ay barbaro 3-3 isla dhaafi waayeen kooxda West Ham United oo garoonkooda ay ku booqdeen. Goolasha 3-da ah ee kooxda Arsenal ee kulankaasi la timid ayaa mid ka mid ah waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Lacazette, halka 2 gool oo kalena ay si qaldan isaga dhaliyeen xiddigaha Suchek iyo Dawson oo ka tirsan kooxda West Ham United. 3-da gool ee kooxda West Ham United ayaa waxaa u kala dhaliyey xiddigaheeda kale ah Jesse Lingard, Bowen iyo Suchek oo isna gool iska dhaliyey kooxdiisana gool u dhaliyey. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxay 2-0 uga badisay kooxda West Ham United, iyadoo goolasha 2-da ah ay u kala dhaliyeen ciyaartoydeeda kale ah Moraes iyo Harry Kane. Dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda AC Milan ee kubadda cagtana ay guul dirqi ah ka gaartay kooxda Fiorentina oo garoonkooda ay ku booqdeen. Kulanka 2-da kooxood oo ahaa mid adag ayaa kooxda AC Milan waxa ay ku badisay 3 gool iyo 2 gool, iyadoo goolka koobaadna uu dhaliyey ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ka hor inta uusan kooxda Fiorentina u barbaraynin ciyaaryahan Bulgar. Frank Ribery ayaana kooxda Fiorentina gool 2-aad u dhaliyey, laakiin kooxda AC Milan ayaa dib ka soo rogaal celisay, waxaana 2 gool u dhaliyey xiddigeeda kale ah Chalhan Oglo iyo Diaz, sidaasna guusha ay ku raacday kooxda AC Milan iyadoo soo yareysay farqigii dhibcaha ay loogu hoggaaminay dhimanayay horyaalka sare aaga oo ahaa 9 dhibcood waxana ay ku soo koobeen 6 dhibic oo kaliya inkastoo kooxda horyaalkaasi hoggaaminaysa ee Inter Milan uu kulan u baaqday kooxda Juventus ee kubadda cagtana waxa gool iyo waxba uga badisay kooxda Benevento oo garoonkooda ay ku marti sooreen. Atlanta waxa ay 2 eber uga badisay kooxda Verona, Lazio waxa ay 1 eber uga badisay kooxda Udinese, Sampdoria waxa ay 1 eber uga badisay kooxda Torino, halka kooxda Napolina ay 2 gool iyo waxba uga badiyeen kooxda Roma oo garoonkooda ay ku booqdeen. Dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Getafe ay 1-1 isla galeen kooxda Elche. Valencia waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Granada, Villarreal waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Cadiz, Atletico Madrid oo horyaalka La Liga hoggaaminaysana waxa ay 1-0 uga badiyeen kooxda Deportivo Alaves. Kooxda Barcelona waxa ay 6-1 uga badiyeen kooxda Real Sociedad oo garoonkooda ay ku booqdeen. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatana dhegeystayaal, dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codadka fanaaniinta Khadrad Daahir Ciga iyo Daawud Cali Masxaf aynu wada dhegeysanay.
guud ahaan idaacaddeenni dhegeystayaal waa naga intaa waxayna la socodsiinaysaa raciilla nuur iyo anigoo falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinla nabadgeliyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McKee. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin, on his first visit to Afghanistan as Pentagon chief, said Sunday that the Biden administration wants to see a responsible end to America's longest war, but the level of violence must decrease for fruitful diplomacy to have a chance. With questions swirling about how long U.S. troops will remain in the country, he said that in terms of an end date or setting a specific date for withdrawal, that's the domain of my boss. He said his stop in Kabul, the capital, where he met with military commanders and senior Afghan government officials, including President Ashraf Ghani, was intended to let him listen and learn and inform my participation and review the future of the American force. Iran has made threats against Fort McNair, an army post in the U.S. Capitol, and against the Army's vice chief of staff. That's according to two U.S. intelligence officials. They said the communications intercepted by the National Security Agency in January showed that Iran's Revolutionary Guard discussed mounting USS Cole-type attacks against the army post, referring to the October 2000 suicide attack in which a small boat pulled up alongside the Navy destroyer in the Yemeni port of Aden and exploded, killing 17 sailors. The intelligence also revealed threats to kill General Joseph M. Martin and plans to infiltrate and surveil the installation, according to officials who were not authorized to publicly discuss national security measures and spoke on condition of anonymity. The Army Post, one of the oldest in the country, is Martin's official residence. More at voanews.com. This is VOA News. The Biden administration is scrambling to manage a growing humanitarian and political challenge at the U.S.-Mexico border. AP correspondent Ben Thomas.
Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas says President Biden inherited an untenable situation from President Trump.
We are rebuilding the system as we address the needs of vulnerable children who arrive at our borders.
But on ABC's This Week, he adds,
we know how to address it. We have a plan.
I haven't seen a plan.
Republicans are skeptical. Congressman Michael McCaul, also on ABC's This Week.
They have created a humanitarian crisis down here.
McCaul's forecast.
It's going to get a lot worse. Springtime, summer, more and more come over. The message is coming back that, hey, we got a new president. Come on in.
Ben Thomas, Washington.
The Mexican banks of the Suchiate River dawned Sunday with a heavy presence of immigration agents and placed to enforce Mexico's new limits on all but essential travel at its shared border with Guatemala. Dozens of immigration agents lined the riverside asking those who landed on the giant inner tube rafts that carry most of the cross-border traffic for documentation and turning many back. Those turned away were necessarily migrants. They were the small-time Guatemalan merchants and residents across the river who buy in bulk in Mexico to resell in Guatemala or purchase household items when the exchange rate favors it. Healthcare workers have marched to Myanmar's second biggest city, kicking off another day of countrywide protest against last month's military coup. Elsewhere, police used violence against protesters and security forces have shot dead at least one person. About 100 doctors, nurses, medical students, and pharmacists wearing the long white coats lined up Sunday morning on a main road in Mandalay to chant slogans and voice their opposition to the February 1st coup that toppled the elected civilian government of Aung San Suu Kyi. The protests are part of a broader civil disobedience movement, including boycotts and strikes that aim to restore the civilian government and return Myanmar to its slow march towards normalcy and democracy. Australian authorities are planning to evacuate thousands more people
from flood-affected suburbs in Sydney's west, which is set for its worst flooding in 60 years, with another day of drenching rain expected. Unrelenting rains over the past 3 days swelled rivers in Australia's most populous state of New South Wales. More at voanews.com. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Bate in Washington. Today is Monday, March 22nd, and here are some of the stories we are covering. Vote counting has begun in Sunday's Congo-Brazzaville presidential election.
I know that with the party in power here, it cannot have free and fair election at all, because they cannot win a free and fair election. So for them to win, would put forward the rigging election.
Somalia's government agrees to hold long-delayed elections following U.S. call. We'll have a report on Cameroon's aging leaders. Sunday was the International Day to Eliminate Racial Discrimination, and Tanzania is paying final respect to its fallen leader, John Magufuli.
In Dar es Salaam, the key day is to pay final respect of the late President John Pombe Magufuli, completed today. At this time, the body has been flown to Dodoma, where tomorrow is the national funeral services.
And the impact of climate change on water-related disasters on this International Water Day today, Monday. Those stories plus Samson O'Malley Sports are coming up on Daybreak Africa. Has begun in Sunday's Congo-Brazzaville presidential election, where President Denis Sassou Nguesso, in power for 36 years, is expected to win re-election. Reuters news agency reports that UN and European Union observers were not invited to monitor the election, and Catholic Church observers were also not allowed to monitor the vote. The opposition says Congolese want change, but that Sunday's election was a mere window dressing, because there has never been a free and fair election in Congo under President Nguesso. Main opposition candidate Guy Brice Parfait-Kolela fell sick on election day Sunday and was airlifted to France. His spokesperson, Sir Roderick Mayanda, tells me the opposition leader contracted COVID-19.
He was sick, but we were thinking that it was only flu and malaria. And during the campaign, he went to Owondo in the north of Congo, where he was due to campaign. And arriving in Owondo, he got very, very, very sick. So we decided him to come back in Brazzaville. And when he came to Brazzaville, we called a doctor to look at him and to see what was going on, and found out that after testing him, he was having also the COVID-19. That's why we didn't see him in the last meeting in Brazzaville, when he was supposed to end his campaign in Brazzaville. He was not there because he was due to go to the hospital.
The election went on Sunday without your candidate. Do you think the election will be free and fair?
I know that with the party in power here, it cannot have free and fair election at all, because they don't like free and fair election. They cannot win a free and fair election. So for them to win, it put forward a rigging election. And since I'm in Congo, it is my first time to see a chaotic election. You can find some polling stations after 3 p.m. they were not open. Many polling stations at 3 p.m. they were not open. You have a lot of polling stations that were not registered. They were not legal polling stations. So I cannot say that there was free and fair election today.
President Denis Sassou Nguesso said that he believes that the people of Congo-Brazzaville are mobilized and they are ready to participate in the electoral process. What do you make of that?
Yes, the Congolese people want change. They want to change because they are tired of Mr. Denis Sassou Nguesso, who in more than 30 years, they are tired. But they are not trusting the electoral process. But they were very mobilized to vote and to cast their vote so that Mr. Sassou can get out of the power because they are very, very, very tired.
Now, we hear that the internet in the Congo has been cut off. Is that true?
Yes, exactly. Like in 2016, in 2021 also, since this morning, early in the morning at 1 or 2 a.m., the internet was cut off. Since now, you cannot use internet.
Now, back to the health of your candidate. How is he doing? What is his health condition now?
Since yesterday, the condition was more stable, so that we can say that the condition was better than the one we saw on Friday.
Thank you so much. It's so nice to talk with you, and we wish your candidate well.
Thank you very much.
Sir Roderick Mayanda is the spokesperson for the main opposition presidential candidate in Congo Brazzaville. You're speaking with us from Brazzaville. Somalia's government says it is making a commitment to conduct delayed presidential and parliamentary elections after the U.S. urged the leadership to hold transparent elections. On Friday, U.S. Secretary of State Antony Blinken said leaders should set aside narrow political objectives and uphold their responsibilities to the people of Somalia. Mohamed Kahiye has details from Mogadishu.
Somalia's Minister of Information, Osman Dibe, confirmed the announcement about the elections after U.S. called for leaders to end disagreements among the political class and move forward with the democratic process. Dibe says the federal government of Somalia is ready to conduct the elections as quickly as possible, according to the September 17, 2020 agreement approved by the two houses of parliament. The minister added that the outcome of the technical committee on elections on February 16 will soon be put in place. President Mohamed Abdullahi, popularly known as Farmajo, whose term in office expired on February, convened a two-day election summit between the leadership of the federal government and the regional state leaders. The National Salvation Council, an opposition coalition, said the president has no constitutional mandate to convene such a meeting, but called for a summit where all concerned political stakeholders are represented. The leader of Somalia's semi-autonomous region of Puntland, Said Abdullahi Deni, who is a key member of the National Salvation Council, called on Somali citizens to unite in order to prevent setbacks. Deni said the country is at crossroads and Somali people need to unite in safeguarding the progress made in the past two decades. The basis of the National Salvation Council is to respond to the ongoing political situation in the country, Deni said. A UN statement on Sunday appealed to Somali leaders to seize the opportunity for peaceful political settlement leading to elections. The statement by the UN office in Somalia further called on leaders to find a common ground in the interest of the country and its people. Ahmed Kaye for VOA News in Mogadishu, Somalia.
There have been mixed reactions in Cameroon to 88-year-old President Paul Biya's orders that his party-dominated upper and lower houses of parliament should re-elect officials who are over 80 years old to top positions. According to Cameroon's constitution, the 87-year-old president of the Senate, the upper house of parliament, would take over and organize elections if Paul Biya dies. Moki Edwin Kizeka reports from Yaoundé.
Members of the National Assembly, the lower house of Cameroon's parliament, Wednesday applauded as Kavai Yege Jibril was re-elected speaker. The 81-year-old Kavai says he appreciates President Paul Biya's making his re-election possible.
My profound gratitude.
Jibril says he is highly indebted to Biya for asking his ruling Cameroon People's Democratic Movement, or CPDM, lawmakers to retain him in his position. He says he will always respect Biya. Jibril has been National Assembly Speaker for 30 years. Many Cameroonians expected he would be replaced by a younger lawmaker. However, Biya summoned the 152 CPDM lawmakers together for an emergency meeting. CPDM Secretary General Jean Kwete said Biya asked them to re-elect Jibril. Emmanuel Banmi, a CPDM lawmaker from the English-speaking Northwest region, says they obeyed instructions from their party hierarchy.
Kabayege Jibril is doing his work. I want to commend his devotedness. We know we have difficulties. We have concerns of security. We need to move ahead. Let the government work hand in hand with the representative of the people to see that the security issues is collectively addressed with the collaboration of the population.
26-year-old Ngenang Cosmas, member of Cameroon's National Youth Council, an independent state body that discusses issues related to the well-being of youths, says octogenarians are keeping young people from leadership positions in Cameroon.
How can we elect people at the head of the legislature who could barely walk? The president of the Senate, Masenya Gifengi, would barely walk to the hall. Same goes for the president of the National Assembly. Where are we heading to? It beats my imagination why the same people have been ruling. It is not good. They should leave the younger generation to show what they are capable of doing.
If Biya dies, resigns, or is incapacitated, Gifengi would take power, although elections must be organized to elect a new president in 20 to 120 days. Moki Edwin Kinzaka for VOA News, Yaoundé, Cameroon.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Barty in Washington. Today is Monday, March 22nd. The people of Tanzania continue to pay their final respects to their late President John Magufuli, who passed away Wednesday last week. Residents of Dar es Salaam said their final goodbye on Sunday at the Uhuru Stadium, where the late president lies in state. Magufuli will be laid to rest this Friday, March 26, in his hometown of Chato. New President Samia Suluhu Hassan has announced a 21-day mourning period. Magufuli's body will be flown to the capital Dodoma today, Monday. On the road to Dodoma is VOA Swahili language reporter Pete Uwesu. He tells me that diplomats and international organizations accredited to Tanzania will be paying their final respects in Dodoma today, Monday.
Chato is where burial will be done on the Friday, 27th. So we are on our way to go there so that we can have a full coverage of the funeral coverage of the late President Dr. John Pombe Magufuli.
Also, over the weekend was very busy, the inauguration. What can you tell us about the inauguration of the new president?
The Vice President Samia Suluhu Hassan sworn in last week to take the office, and we talked to people. Everybody was happy and seems to have a new hope. This new incoming president, she's the first woman president in Tanzania. So it looks like everyone goes to host and expecting a lot from her.
Exactly so. And then there was a funeral service for the late President Magufuli in Dar es Salaam. What can you tell us?
In Dar es Salaam, 2 days to pay final respects of the late President John Pombe Magufuli completed today. It started yesterday, where government officials attended and have a chance to pay their last respects. And today, the people, normal citizens, had a chance also to pay their last respect. And now, at this time, the body of John Paul Magufuli has been flown to Dodoma, where tomorrow is the expected national funeral services, where international organizations, representatives, or other heads are expected to attend to those funeral services. And it will be done in the capital city of Dodoma.
During the memorial service in Dar es Salaam, we understand there were people did not believe that their president was dead until they could see the casket. Can you describe the scene for us?
Yeah, as you know, before the news of the death of John Magufuli, some government officials denied that he was hospitalized. And then suddenly, Vice President by then, who is the president at the moment, she came out and pronounced the death of John Magufuli. So it was like a shock news to the most of the citizens here in Tanzania. And as people had a chance to see his body or to pay the last respect, is when they believe that it's really Magufuli has gone. So it was a shock day, very sad moment. People were felt, everybody was crying. So it was a very long and sad day in Dar es Salaam to most of the citizens.
That was VOA's Swahili language reporter 8 Uwesu speaking with us on the road to Dodoma. Yesterday, Sunday, was the International Day for the Elimination of Racial Discrimination. As Maureen Ojiambo reports from Milwaukee, USA, Human Rights Watch says state institutions have not protected the people of African descent in many countries across the world.
The International Day for the Elimination of Racial Discrimination is observed annually on 21st March, the day the police in Sharpeville, South Africa, opened fire and killed 69 people at a peaceful demonstration against apartheid in 1960. According to the United Nations, the racial activism has been remarkable in the context of COVID-19 pandemic as the virus began to spread in early 2020, a parallel pandemic was unleashed, that of hatred, violence, and fear against certain ethnicities and nationalities. South African Human Rights Watch Director Dewa Mavinga said that state institutions in certain countries have failed to protect the rights of most Africans.
State institutions have failed to adequately protect and guarantee the rights of African citizens. And one area where this has been particularly clear has been the xenophobic violence in South Africa, which has been a problem for many years, and we have seen so many cases, including killings of mostly foreigners of African descent without any accountability.
The United Nations says racist laws and practices have been abolished in many countries. Mr. Mavinga, however, said that there is more to be done to eliminate racial discrimination.
Incidences of racism and discrimination within particularly police institutions, like in the United States, you know, the attacks on black people there, the recent attacks on people of Asian descent, are all indicators that perhaps there is much more that remains to be done. Same applies to racism on the African continent and discrimination and elsewhere. But I think what's important is to have robust laws that are fully implemented.
Many individuals, communities, and societies suffer from the injustice and stigma that racism brings. Amnesty International Kenya Executive Director Irungu Houghton says most refugees are as well subjected to discrimination as they seek asylum.
We have to look at the issue of refugees from a racial perspective. Much of the violence, much of the indignity, much of the instability that we still see in the world is visited on people of color. Refugees seek an identity, they seek citizenship and the full rights and freedoms that comes with being a citizen. They also seek the security of a state and freedom from violence.
Irungu says with the COVID-19 pandemic, already there is inequality even on vaccine distribution.
We have learned that actually COVID-19 patients matter. Vaccine inequality is extremely worrying in this particular period. Something like 53% of the most promising vaccines will not find their way into Africa because they are controlled by 14% of the world's population. Now, why is this a racial issue? It is because that it is those countries that are largely populated by people of color that will be denied access to life-saving medicine in this period.
The United Nations say with the COVID-19 pandemic, it has become clear that inequity is sometimes rooted in racism had subjected minorities to a significantly higher risk of infections and death. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Maureen Ojiambo in Milwaukee, USA.
Today, Monday, is World Water Day. The World Meteorological Organization says that climate change is intensifying water-related disasters, threatening the lives and livelihoods of billions of people worldwide. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
Climate-related hazards include increased flooding and longer-lasting droughts. Climate change also is altering rainfall patterns, affecting water availability and worsening the damage floods and drought cause worldwide. The World Meteorological Organization says increased flooding threatens to destroy water points and sanitation facilities and contaminate water sources. As a consequence, WMO spokeswoman Claire Nullis says billions of people have limited or no access to clean water and sanitation.
So 39% of the global population doesn't have access to safe drinking water. We expect this problem to be exacerbated because of socioeconomic changes, of population growth, and obviously changes in sources of water, such as glaciers.
The WMO calls glaciers the water towers of the world. It warns the melting of ice cover and glaciers is leading to more hazards and threatening the long-term water security of hundreds of millions of people. Nullis says one of the most dramatic examples of how this is playing out can be seen in Tajikistan, a country that had more than 14,500 glaciers in the 20th century.
Today, more than 1,000 of these have completely melted, and the total volume of glacier mass has decreased by one-third. This, in the short term, leads to more hazards like avalanches, mud flows, flooding, what we call glacial outbursts.
Glaciers are a key source of water. In the long term, Nullis warns glacier melt will lead to increased water stress for many millions of people. She says the same phenomenon is being repeated throughout the world. The WMO says more than half of countries worldwide have no quality management systems for water. The agency is calling for more concerted action on safeguarding the world's diminishing water sources and on mitigating climate change. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
Now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports in East Africa, where South Africa's Justin Harding has won the Kenyan Golf Open title. Harding produced a flawless final round of five under par 66 at Nairobi's Karen Country Club on Sunday to seal a two-shot victory over American Kurt Kitayama. The South African won the Qatar Masters in March 2019 as part of a stunning run of form that saw him claim five wins in 10 months and earn himself a place at the Masters as he broke into the top 50 in the world. The 35-year-old South African maintained his composure amid a steady challenge from American Kitayama in the just-concluded Golf Open to finish on 21 under par.
I'm glad I got one shot one better than a couple of years ago. I was bummed about that, but just happy with the way I managed my game. Executed some shots and managed to make a couple good par saves, and I couldn't lay back on 17 because I knew Kurt and it just bombs it. So had to go for it there, and yeah, just ultimately pleased about executing the golf shots.
In swimming news, the South Africa National Open Water Swimming Championships was concluded on Sunday at the Marina Martiniki in Jeffreys Bay with Lee McMoran and Nathan Hughes winning the 5-kilometer gold medals. 17-year-old McMoran clocked a fast 1 hour, 1 minute, 24.07 seconds to defend her 2020 title and add her name to the FINA World Junior OWS Championships qualifiers. In the men's 5 kilometer, Nathan Hughes returned a time of 58 minutes, 34.83 seconds to win gold. Tien Dijaga is a chairperson of the LOC South African National Open Water Championship.
From a training perspective, they had to revert to some other methods to keep shape, to keep their mind positive. But we are very happy that at least we can now continue with swimming and training.
The SA National Aquatic Championships will continue with the Swimming Olympic Trials, which is expected to begin from the 7th to end on the 12th of April. Rwanda National Under-20 Women Volleyball Team, alongside their Egyptian counterparts, will represent Africa in the upcoming 2021 FIVB World Championships due from July 9th through to the 18th. The tournament is expected to take place in both the Netherlands and Belgium, where only 9 African teams will be participating in the tournament. The teams are classified in different age categories. The male categories include under 21 and under 19, while the female categories will include under 18 as well as under 20. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. That's it for this Monday, March 22nd edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Reiki Stryak, as well as sports editor Samson Omale, along with all of our engineers, I'm James Barty in Washington, wishing you a very good week.